najimsafi.com.
Yeah, finding love, yeah. Oh. Choka kulia, ebu nipishe. Sitatahini limpenda ila meshindo kumilia. Mapenzi gani ya